golloɓe sarusi gomnanti no ngoodi laawol haalude ko njii e haala ngurnan ɓiɓɓe adamaɓe no ngoodi laawol dow haalde e dow fii ko darto diina muɗum en yerno laawol laamu leydi hokkiriɓe ɓe mbawa wadde ɗum e nder nokkure gollal maɓɓe ton yerno kiritoɗo mbiteɗo Ousmane Hawa Ali Gazibo fillori ɗum.
Miccintinayi on ɗaltol sappo inayi laawol laamu koƴangol nogay e jeego on lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi jeeɗiɗi kanjum haalata haala golloɓe sarusi gonnati.
To ɗaltol sappo enayi ngol ɗumen ngol wi
golloɓe sarusi gonnati no goodi hakkeji muɗum en ɗum saabi no woodi laawol kandu haalude hunde hukko haalete nder battu.
Gollo sarusi gomnanti no waawi wadde yewtereji e dow fii ko darto politiki kañum e jonde himɓe na.
Golloɓe sarusi gonnati no goodi laawol yaha yewtowa ele hawrineji ko darta politiki imma gurna himɓe ikko darto diina e hoore mum kano woni nokkure gollirde maɓɓe gala laawol ɓe gaɗa ɗi yewtereji ngam ɗon enda hunde fuɓe garta se hanata ɓe kinno e gollal maɓɓe galta golloɓe ɓen hakkila faha to waɗa yewtereji laatiɗi no firta sirriji no bonna inde gonnati ɓe kana e ɓe tinno ɓe kala dow réseauji dow hunde ko ɓe pamanayi so en kooci e hippitanɗe gaɗoje ɗe so en nana le réseauji himɓe ummo no tinna e kala tawi duɓe pamana gonga majjum ilay hano joni hippitere ko waɗina tes himɓe hewɓe yayi ano haala e lawlaw dow majjum taw golloɓe sarusi gonnati gala laawol kala hunde de ko ɓe annana dow gonga muɗum sabu jaati haalaji ɗin ko heewi fuu wona gonga.
Gollo gomnanti no waawi joni haalde dow filla ndenagu leydi na
no ɗatol sappo inayi laawol laamu a haalir dow filla golloɓe sarusi gonnati huunde fuu ko waddoto ko ummini hakkillo himɓe far hilgoji muɓɓe naadu kondan ko firti sirriji himɓe na ko bonnata inne leydi fuu to ɓe kaala dow mum ndenno ɓe gala laawol ɓe kaalaɗo le sarusuji maɓɓe tawi du no woodi ɓe ɗum ɓurti nande sanne ka wonno himɓe watuɓe kaddule sogoregal ɗiɓe goodi laawol ɓe gaɗo cuɓaaki kanon ɓe gala laawol ɓe naata e politique ka woni gendarme police en douane en garde en keerol gatuɗo kaddule sojeji fuu wala laawol waɗugo politique on so e muuyi wadde politique se jomum se ɓorto toggoje muɗum ɗe.